Sweetie on the beat.
Wagenze kulya ebikuja mu maso gange wekwese katunyumiza omukazi gwe nakuwa mu butuufu amazima ddala kiki kyokyonjagaza ebirungi bye nkuwadde kala amazima gwe byofudde ensonga ogenda kufa okufuna kutuuyana okuzaala bulumi ate ogobeddwa genda genda
Tonekao